You are listening to WRIR LP 97.3 FM Richmond. It's 3 o'clock here in the River City. It's a beautiful day today. It's like, if you've been outside yet, if you haven't, you need to go. Just open the windows, crank up the music, enjoy what's coming up next. Get ready for Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. I usually start off with a Seben from a song from Victoria Lace and Dream Team Dream Band, but I forgot that CD today because I just was racing around and stuff. So I'm just going to go right into the music. We're going to start off with some music from Bana OK featuring the vocals of Ndombe Opitom, Joski Kiambukuta, Elba Top A, Shakembo, and others. And then we'll hear some music by a lot of those same people, along with Franco and the OK Jazz. So stay tuned. Should you have requests or comments, you want to shout out for someone, it's your wife's birthday, whatever. Area code 804-649-9737 is the number. I'll be happy to play something if you want it, and I have it with me today. Otherwise, we'll play it another time. Here we go. Here is Bana OK from the CD Touché Joué. We're going to hear the song off of this one called Jolie.
Arribo fando muganda wange, ubagambi dugende.
Dugende sebo!
Poet Masia, zwa dosi amen.
Nalula yobo mwana. La kanga ki mote mati okola La si punta ki basho ki asusia ki toko na yo e Elo kuna mone li pasi lelo babu ina bala yo e
Nazali seko kamo Wafami mapone li yo momali Yope oni meli bango Mama otinga wapi Nazwinde leta na la vi Nale kisi tango na naibamba Luke langa ne solution Mama luke langa ne solution
Barakuda Mayemba na Canada
Nasala kikovanda libosero pango poko nyoso Natala kasoki obimikera sina mona tayo e Elo kweseli mapa sina seli osili sakera si
Lelo koli joli Olo bio bala sayala Kiasa esuki na maroba Nale kisita mona daipamba Luke la grande solution Joli luke la grande solution La Viranga
Franco Cani Na Londres
Na luna yobo mwana Na kanga ki mote mati okola Na si porta ki basho ki asusia ki toko na yoye Hero kona mone li pasi Lelo babu ila bala yoye
Na sali seko kamwa Ba fami ba pone li yongo bali Yope oni meli bango Mama otinga wapi Nasvinere tana la vi Nale kisi tango na naipamba Luke langa de solution Mama luke langa de solution
Max Center Nasala kiko vanda Ligo se lo pango poko noso Natala kaso ki hobi mike la sinamora tayo e Eloko sali nga ipasi Naseli osili sake la si
Lelo koli joli Olobio bala modizo Chosa isuki na maloba Nale kisi tango na naipamba Luke langa de solution Joli luke langa de solution La viranga
Congo ma Dim froid
Bote, ma charme, joli kitoko mingi Joli baba lisi e na mushinga likolo ya bandola Joli ya bebisi kitoko na ye likolo ya bandola Joli, joli baba lisi e na likweshi Yope, yope, onime li bandoe Kitoko malisi na mushinga likolo ya badola joli ya baby siki toko na ye likolo ya badola
dola dola e baby si nongola joli joli mate ki na ki bo batala nzoto ya shaun e tati wenze ya bitula joli oke ime kombala moringa tata na yoi nuke na kande solisyon matuna joli ya lo mama
jolie jolie moi na kelasi beauté ma charme jolie qui toko mingi jolie ma malicie na mushinga likolo ya badola jolie a baby si qui toko na e likolo ya badola
dola dola e baby si ngomboka jolie jolie ma te kie na ki bo batala nzoto ya shamu e koni wenze ya ni
na mushina likolo ya badola joli ya baby siki toko na ye likolo ya badola
sea tete wake lemba jolu meble
Na keiko bande la boulot, t'as jeté à Silikaki. akoya kokende libela soki na landi miso ya bato mufasoni kumona mpasi soki na landi miso ya bato mama meo motete okumba momwana lelo olingi obwaka mama tokwelembaka mino na ye tokamatanga bomona na ete kobondela bolingo yo ndomesana bosoba na ngai akoya kokende libela soki na landi miso ya bato mufasoni kumona mpasi soki na kufeli miso ya bato mama nayebi bolingo ezalaka lokola ndelike simbaka makasi noki te ekokwea meo likambo ata nasali te mobali na nga ndimaka ngai te mama uta nabebisa makambo mobali na nga zwa rezo nabebisa confiance utakanga na mobali mabaku ya nzela o ebebiselinga bolingo mama libala liboso elingi lokola sukali ekoma na kati ngai lokola citron e suka bololo lokola ndivakino selio okangelanga motema te bolingo na mposa esili te mama nakomi na pwekarene esikanga na melaka poizo otata bandela lisusu sheri ozongela kura esiminga na nzoto sheri ozongela on vit qu'une seule fois chérie on vit qu'une seule fois chérie tongo ya makambo imae liso ekobeta tongo ya makambo meo okangelanga lopango soki poko ekoki nazongi te mama obomelanga mwinda soki butu eyindi nazongi te nakei kobondela polingo uta jeudi asilikaki akoya kokende libela o soki nalandi miso ya bato mufasoni kumona mpasi soki nalandi miso ya bato mama tete okumba momwana lelo olingi obwaka mama tokwalembaka mino na ye tokamatanga bomwana na ete kobondela bolingo ye ndomesana bosoba na ngai okoya kokende libela o soki nalandi miso ya bato mufasoni kumona mpasi soki nakufeli miso ya bato mama nayebi bolingo ezalaka lokola ndelike makamakasi noki te ekokwea meo likambo ata nasali te mobali na nga ndimaka ngai te mama uta nabebisa makambo mobali na nga zwa rezo nabebisa confiance utakanga na mobali mabaku ya nzela o bebebiselinga bolingo mama libala liboso elengi lokola sukali ekoma na kati ngai lokola citron e nasuka bololo lokola nivakino selio okangelanga motema te bolingo na mposa esili te mama nakomi na pwekarene esikanga na melaka poizo otata bandela lisusu sheri ozongela kura esiminga na nzoto sheri ozongela on vit qu'une seule fois chérie on vit qu'une seule fois chérie
bolingo ya motema peti bondelela ngai mobali onga na ye babotanga mpona ye
sheri
bukane mikuwa
tango
sali te na mito ye
Glorify.
chérie.
Bolingo ya motema
peki. On pique une seule fois chérie.
Monele la ngai motai.
On pique une seule fois chérie. On pique une seule fois chérie.
Ma botanga mpona ye.
On pique une seule fois chérie.
Mutane mikuwa.
On pique une seule fois chérie.
Jambo saline na mino.
On pique une seule fois chérie.
On
vit une seule fois,
she was the Langana Bota.
On vit une seule fois,
she was the Langana Tona.
On vit une seule fois,
she was the Langana Tona.
On vit une seule fois,
she was the Langana Mona Kadima.
On vit une seule fois,
she was the Langana Mona Masipi.
On vit une seule fois,
she was the Langana Kota Kitoni.
On vit une seule fois,
she was the Langana Kota Sise.
Franco et le tout puissant OK Jazz from a CD called Souvenirs de Ondutoi, which was the name of the nightclub or a nightclub or that Franco ran. And that song was called On Evite Qu'un Seul Fois and featured a lot of the same singers that you heard on the first song from Bana OK, but at least a decade earlier. And before that, we heard from Bana OK from the CD Touché Joué. We heard the song called Jolie. Do you have something to tell the world? Are you a community organization, advocacy group, or nonprofit organization looking to get the word out about what it is that you do? Do you want to disseminate health and safety tips or promote community-based nonprofit events? WRIR can help. As part of our responsibility as a community radio station, WRIR routinely runs short non-commercial information announcements known as public service announcements or PSAs without charge. To learn more about getting the word out with PSAs, you can visit our website, WRIR.org, and click on station. Or just email PSA at WRIR.org. My name is Dowdy. This is Ambiance Congo coming to you every other Sunday. Let's hear some music from about the same time now from across Le Poule Mulebo from over in Congo Brazzaville. I want to thank Moose for this extraordinary album. It's a nice album from Kukase Selio and Orchestra Le People. Le People. We're going to hear a song off of this one called Nalati Mokuya. Great song, by the way. It's just a killer song. Here we go.
Simbi maboko na moto Bakanisi Pale kinga koleka Boya kokanisa yo mama Nasina bosana papa sinyoso Motema molongwe na plasina yango Nako misala mabe papa Boligo ngambo bolingo yokangai atama wa moke ngana simbi maboko na moto makanisi malekinga koleka boya kokanisa yo mama nasina bosana papa sinioso motema molongwe na plasi na yango nakomisala mame mama bolingo omemi ngambo Simbi baboko na moto Makanisi Malekinga koleka Boya kokanisa yo mama Nasina bosa na papa sinyoso Motema molongwe na plasi na yango Nako misala mame papa Olingo ome mingambo Kaliboma, mama monoe, la koti zambae Mosala mosili o koti singa boloko Lobiko ya moto kaka bongoe Osi o lati singa mokuya ya pomwana Aleluya o zambe o zakombae Omoni denge moto akoma kaliboma Mama munoe na koti zambae Mosala mosini o koti singa boloko Lobiko ya moto kaka mbongoe Osi o lati singa mokuya ya pomwana Aleluya o zambe o zakombae Mama mono era con chisa
nabae Mosala bosili okotisinga boloko Lobiko ya moto kaka bongo e Osi olatisinga mokuya ya bomwana Aleluya ozape ozakomba e Omoni nenge moto akoma kalibomba Mama munu e nakotisamba e Mosala bosili okotisinga boloko Lobiko ya moto kaka bongo e Osi olatisinga mokuya ya bomwana Aleluya ozape ozakomba e
Baby, bango, bango, likambo, baluka, na toto yo. Eba, eba. bebi bango mokoti na batika kamo bado yo
Baleli, e, poli, e, peli, bakubunga, banzela, e,
All right, that was Taboulé Rochereau, the great late Señor Taboulé Rochereau, along with La Frisa from the LP. En Amor Ya Pa De Calcul, we heard the song called Lisanga Bambanda, a song that Billy Bell put out an album, and she did her version of that song, which was also fantastic. Sorry about the skips in that album. These albums have been around for a long time. I've had them for years and years and years and years. Before that, we heard from L'Orchestre Le People, featuring Cuca Cecilio and L'Orchestre Le People is the name of the album. I want to thank Moose for that. On the promo music label, we heard the song called Nalati Mokuya. All right, coming up next, we're going to hear something from some new music that is in the vein of what we've been listening to. We're going to hear something from Elba's new album, Elba Limage de la Rumba. His new album is called Bomba Atomique, and we're going to hear a track off of that one called Kakabule. Actually, let's hear that now. We'll talk later.
Elba Top A, le marge de la rumba.
Dimoninga yo ke yo tikinga na katia londene na kobanza mula nine kosila mama o. Awa yo ke yi sheri yo ye biotiki mwana moto akota lanzela yo kende ki londende boye. Porte mon nene fuma mi obi mi yo ke yi na loku monyoso. Bayambi yo batandeli yo mandalala.
Olo baki yo konsona monsongite. Olo baki yo ko umelate umeli.
Ngaya walobo kona lita ma papaye. Ngaya wamote mama koleta. Nako sala nini ngailenda. Ngailenda. La kinga na yolo kola amre te tu na magili liba la rosemo
lolita kaya
soki moko azui ale abombeli moninga moke kino moninga kozonga ye
Jessica Marcele
sanza ya mwambe mwaduto maloke neki kino lelo yo atan sango ye
na kobosa na ndenge ilinga ilenda. Ozala ki paloko denana libanda ya masano.
Oko telinga ina motema lokola nembo. Eko timo kele na monyama ya moyambie. Oso
Valentin Tumba Kaber Kabasele.
Libala esili kasi mokili mokufite o. Iloba ya suka na linga kiko ebisa yo. Etikali na mote malanga ikakaburu. Etikali na mote malanga lenda kakaburu eh.
Kayembe shentema
Libala esili kasi mokili mokufite o. Iloba ya suka na linga kiko ebisa yo. Etikali na mote malanga ikakaburu.
Sabulu tumba.
Etikali na mote malanga lenda kakaburu eh.
Sekchin Shikuntumba.
Na mokili yeboya yo esi ekoti na libumu. Biso bikoti kalama balama kokufaye. Tozali bapaya bale kinzela oho.
Libala esi likasi mokili mokufite o. Iloba ya suka na linga kiko ebisa yo. Etikali na mote malanga ikakaburu. Etikali na mote malanga lenda kakaburu eh.
Naloba nini libanga luzi chakunde keko seka yete. Lobi turna yotango mosusu oko bosa na ye. Ah, luzi vaze. Lizwi moninga ehe.
Libala esili kasi mokili mokufite o. Iloba ya suka na linga kiko ebisa yo. Etikali na mote malanga ikakaburu. Etikali na mote malanga lenda kakaburu eh.
Tete ya vila munganga na kate minganga. Wapi DJ Roger Dumouba, la Suisse. Honorable Mangala, ya maman Marie-Thérèse. Établissement VTT, Papi Van Toto, docteur Germain Bombo. Mic italien, Douchai, Domingos Ma Aken. Oncle Moïse Ngiama. Simara. Cinquième.
Mokili yango mbanga yetaba nani amema mokili na mapeka ye atombola mosapiye. Bosuna lingana pasi ya motema. Oh oh oh, na bebi motema. Mbaki malauka mabizo samito mokuba ya sinzona samima to.
Bachaka point la vie à mototer et le bas frère Patrice, c'est le Dieu qui est le maître, l'espoir fait vivre Malili Nzumba.
Konini bolingi boye bakaka vinanga, konini bolingi boye banini nana soufra, papa si pebinyo kona salaka na monga
lisha kipulu.
Mabolongo na sekole la butu moi nzamba pesanga. Liputa moko na singa na zelaka. Kelasi ya bana kotange zalaki ya delestage. Bozalaka wapi Debora boki paki ngaite. Grevi junior Naomi Futila. Nzamba talimote manangai. Apesanga tika na sunga baninga. Mosu ya pasi ayeba kapasi ya baninga didi kinwani. Sentiment ya moto bakanga katena za lokola mopepe. Grevi Futila liyebo matita e.
Eme boy
pasi na nabo yebite. Soki chance pesa meli moto. Eko makaba kalkile pa ya bato lili nzumba.
Mbuta fwala
Grevi Futila liyebo mote mananga lili. Tika bango balo baba chance zo mata bolime zo mata.
Balobi kondima na yo, yango neko futa yo. Tout est possible à celui qui croit. Lovi Timba, Manase Futila.
Balili Nzumba, Namoyi Mokota, Bolingo ya Mbanga Grevi Futila. Isobeli mito yo tuta nasa. Soke na kanisi mokili motika ya sala funi na ye. Hoki
Cedric Ilunga Panza, Willy Mandala.
Motika na bina isi tomi sana.
Anto Meta Chaber. Ya Jacques Mbunda, le patriarche Antoine Kizengamfou en voilà. Nando, bienvenue Kusu Rasko.
Oti kanabina isi tomisana. Kola kela mongi ngali wate. Nabi bebe kisama.
Peter Malam.
Onyoko matena makani si papa. Mone viki nsefa grebiye.
Dalili Nzumba. Napona grebe. Fote lali eba. Papa na faime na ngara. Sara lingele ki mwana na ye. Isake pozo ki na aja.
Sonic Amana, Malili, Batika, yo osa fin.
Malili, Nzumba, na moyi mokota, bolingo ya mbanga grevi Futila. Isobeli mito yo tuta nasa. Soki na kanisi mokili motika ya sala funi na ye. Hoki
Vidi, Yedika, Papi Kalongo.
Botika na bino isi tomi sana. Kola kela moni ngali wate na bibepe kisama.
C'est vrai.
Onyo koma tena makanisi baba. Mone viki nselfa grevye.
Sincérité na vérité yam.
la mouranga na trevi. La fidélité a assuré ma tita zali wangai. Principe bien la vie zali. Comme ça n'a pas de cas si bon amouté. Pour éviter les pires, grévi fouti la kanga matoi.
La zéni ni pouela qui s'attenga vraiment dans un choix. Loko la diplomatie ka poudre na moutou to foufa poussière. Malinga ki tenga na grévi to koma tina terre promise. Basale na soto souka kaka na traversé du désert. Elvis Koy, Ivy Kote, Grévié, Foutila, Allié, bon millionnaire. Bolingwe Kanyinga Lokola, vraiment soda Kangi Sivi. Lave Kanyinga Lokola, Barabel, va récupérer territoire. Bilanga soda de civile, à moi si de mon bal. Aboubakar, Liondo, Agui,
Chali,
Rufenga, Hervé, Manana.
Yamali.
Solin, ma Solin. Rosette, Bitu. Jean-Marie Malomba, Mokondi Aselembao. Dior, Mabongo. Ah, ah. Elengien, Mamaï.
Habita na kacha Italy.
Jacques Souba bolingwe zalete nya la vie. Hata na leli na lela na nani moninga. Ngana pasi ye na bisengwe paya zali. Nazo kondo ye na nzoto se kovimba.
Kubonga nzoto na basusi ya ninyango. Kubonga nzoto na basusi.
Jacques Soba, Petit Sobento, Lopalo Bianco.
Francine Meta, Bolimweza et Tenia la ville. Ata ole li ole la nanani moninga. Yona pasi en abisengwe payazali. Yozo kondo en anzoto seko viva.
Janine Faila, John Bossela.
Jacques Soba va somba kate pemae. Alors pourquoi natika mokili kona yo? Molingo jamais pesa merci na molingi. Souviens-toi ami, miso amourez alimbeli.
Matange zanga souka vraiment ya ninyango.
Mado Isebo, bienvenue au thème à Mireille.
Francine Meta, passe si la katena kolela. Atamabe, jakaza se mobalina. Kanga motema, pesa nyo se paya zame. Yende mosungi akoti kayote belisima.
Degol Mayela, Mubali ya Roseline.
Motonga na lingi, halingi mosusu.
Kukunyo mama, pamba na masusi ya ninyango.
Moto ya lingi, yepuna zate.
Kukunyo kwa mama, pamba na
nga motema mi amour ezali mbeli Ta polele zali solution te
Fabrice Choko Julia Mandwa Kilae
Ima ole ho Ima ole ho Francine Metaye Ah mama ye ye Belissima ye
Jisebola Bienvenue Kamba Ma jolie Josetta na marché Mongali. Ah, Ephraim Djoko na Vienne.
Na solela ye, na zonyo kwama. Eske ye paye azali de nangeza.
Paye azali de nangeza.
Eske paye azali de nangeza.
C'est sûr, paye azali de nangeza.
Jean Didier Diangé, ya.
Iko balu mutsumola ina kaneli tongoli bana seko bazayo lelo na komi angaje na baba si Abdullah sana okine peti nga ifimbo yoko ye barate fede lo kwala kisaka nga misa pisi mami sotere lika momo keme misi nga ngambo oe kompreasyon
Style du Congo, Yuri Mayuku, Everybody, DJ Lasco Zigzag, Bijou de Noade à Paris, Laurent Kadogo, Oyokilin Danda, Choyen Dido, Stella Homo, Coco de Coste. Temba Braza Gingoya Temba Mamé Lenna Gauthier Mascotte Ingénieur de banque Sampé Mombé Grand Lac Grand Lac Alain Sungu
PDG Maelos Kulutu Somi Sonita Boti kananu nalo balikambu oyo avana bosana Soki batu bazo senga senga yo Okimi sakalito ite Epesa pa chance ya boso Nzambe ya kopesa yo opesa bango Gris Kabagaya Boti Klina Bridge
Yesa la Katika ene Finange zara kia nolita Yuno komisa yango angule
Jean René Golo Honorable Henriette Wamu Adi Baruti Irène Mpiana Brigitte Paqueta
Parfois Bolingweza Arrête à quoi faire quoi Que Olinga Kamoninga Mingi Nenganga inalingai Eza nando ite Okoma medeseza Obela ba maladinyo sote Po olinga bie Eza te olinga linga mingi Baiba linga linga Bazo salakaka bafote Baiba linga linga
Tuse mika
Katika yele mama
Katika yene
Joseph Kasavubu, le petit-fils de son grand-père.
Y a papa Victor Ngoyi.
Katika
Cécile Bilonda, na Canada. Nancy Tchepela, Virginie Lofembe, Adèle Lieko, Mamana Arafat, Francine Mananga, Joël Bonane, ba maman Medine qui toque toujours. Les gens basse mon sous pas bimanabe, il faut ça la mon encore kaka. Koaspe Fanda, Alain Okita, MGM de Cologne.
Et si yo tumbinga ina moto ya bolingo na yoi, Poutoulou et tikali babouaka na ngomba ya wensouri. Na boi bato mon sous ba mona pasi nangaye.
Patriarche Sorobende. Ma Marie,
moto abosa na kai, moto asalaye bolamu, kasi oyo asalaye mabete.
Ilu bofonda,
moto kabazoti ndi kalelo, ebima kabongote na izine.
Abe Augustin Yole Ramazani,
pire asalakate, pire akoma pirate. Lo sambo esili obosani koloba. Tondi obosani na yo.
Merci. Placide Ndaya, professeur Taylor Lubanga. Eba Katavimo, Mireille Septième Bagar, Micho Mabala Wane, David Moulula, Parafine Ntumba, Kati Lopez Mouzir, Jolie Ipeke, Zima Matomeni Mazare, Maître Guy Luanou,
Angèle Samangaï, Wapikati Kayene, Maman Monica, Olga Vicky, Christiana Katia, Angèle Natacha Spencer, Moni Christ, Esio Tumbinga ina moto ya bolingo na yoi. Poutoulou etikali babwaka na ngomba ya Wenzori. Denge na linga yoi, Eza nando ite.
Monsieur Ben Afrifa,
Katika Yenema,
Katika Yene, Mama ya Bobota, Olga Bolingo Baya Kakomo na Boye na Mpasi.
Dukure Malanga, Keti Babangilwa, Julie Dienda Adne, Poudre de chasse, groupe sans souci.
You are listening to Ambiance Congo on WRIRLP 97.3 FM, Richmond. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese popular music, some of the greatest music on earth. And look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. He'll be joining me in about an hour at 5 o'clock for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds. We play music from all over the diaspora, so just give us a call during that program and we'll play something for you if there's something in particular you'd like to hear. That last track was Felix Wazekwa from his new CD, I Love You, on his own Fondation Wazekwa label. We heard the song called La Grande Dame. Before that, Grandpère Bozi Boziana from his latest CD, Fico Ficofio, featuring Meje Trant and the singer there, Mary Jane. And we heard the song called Jacques Soba. And before that, Wera Son and Wenge Mezalmer from the new 3-CD release, Flesh in Geta. We heard the song called Donner et Recevoir. And before that, we heard from Elba La Maja de la Rumba from his new CD, Bomba Atomique. We heard the song called Kakaboul. Support for WRIR comes from Hardywood Park Craft Brewery on Ownby Lane. Every Friday, Saturday, and Sunday, the Hardywood Tasting Room hosts live music, including punk, jazz, country, and rock. A complete calendar of live music and events is online at hardywood.com.
First is the salad, then the meat, then the vegetables. Wait, bring all my food at one time on the same plate.
Global Agogo, music from around the world in the universal language of groove. Every Friday from 5 to 7 p.m. right here on the mighty, mighty 97.3 WRIR Richmond Indie Radio, radio for the rest of us.
World Service Bulletin.
All right, and support for live music on WRIR comes from the Broadberry, a concert venue bar and grill on West Broad near the Boulevard. News about upcoming concerts and events is on the web at broadberry.com. And, of course, you can follow our track list at www.wrir.org. Leave us a comment or request there. You can go to my blog, www.ambiancecongo.blogspot.com. See lots of album covers, download previous shows going back to 2005, if you like what you hear today. Plus, there's lots of album covers you can look at if you're looking for the cover for one of your albums that you don't know what it looks like. Check it out. Just hit the search button there and see what you can find.